mukaifuwa okwongera okutumbula obutonde bw'ensi kampuni ya Total Energies egamba nti erubirwa okulaba nga omwaka 2025 wegutuukira nga tewakyali kidduka kyonna kifulumya kikka kyono na butonde bw'ensi bajali nankinga okuva mu kampuni eno bina byogeredde kabaga kategekeddwa kampuni eno okusiima bakasitoma baayo abasinze okugiwagira
Total Energies okutandika emyaka egy'emabega twatandika enkola ey'okukuuma obutonde obwazikisa sustainability so fe ne baclienti baffe tukolagana wamu okukuuma obutonde mu ngeri ez'enjawulo ng'okubawa amafuta agaexelium agayambako okutambuza emotoka zaabwe obulungi era okufuna emotoka zaabwe obulungi okugezaako okukendeeza carbon emissions oba ekika ekiri ekiva mu motoka zaffe oba mu equipment zaffe